Daddy Vicky Bambas. Tamu kama embe toto, nitakupa mpaka uzirai. Hili penzi sila kitoto, utabaki umeli kubali. Taratibu bwana mkunaji, leo na shake kini kiminaji. Joni ongeze, ikamate usilekeze. Nauliza ni ongeze, ikamate usilekeze. Basi kamate yo,
ikamate, ikamate.
Kama mependa ikamate yo. Come on, it's a come
Ikamate, ikamate.
Kama mependa ikamate yo.